Ihe bụla ị na-eme n'elu ụwa kpachara onwe gị anya. Ihe bụla ị na-eme n'elu ụwa kpachara onwe gị anya. Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, ọ ga dị egwu. Ihe dị egwu ga-eme mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa. Ị ga-agbaje n'ugwu, ugwu agaghị aza gị. Ị ga-agbakwaje na ndịda, ndịda gaju gaju. Naanị gị ga-eguzoro n'iru ocheze Chukwu. Jụọ onwe gị ajụjụ, olebi ga-ala ma ịnwa. Ị ga-ala n'eluigwe ka ọ bụ n'ọkụ mmụọ. Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, Ikpechukwu na-abịa, ọ ga dị egwu. Ikpe ọ na-abịa, ijikerewo chegharịa. Ọ na-abịa, ijikerewo, ọ ga dị egwu. Onye na-egbu mmadụ, biko nwanne m chegharịa. Ihe niile nke ị mere n'ụwa, ị ga-anata ụgwọ ya. Ị ga-anata ụgwọ ya, ụbọchị ikpe na-abịa. Onye na-agwọ nsị, onye na-akwa iko, onye pastole, general overseer. Ị ga-azakwa ajụjụ ihe niile nke ị mere na nzuzo. Eluigwe ga-ekpe gị ikpe n'oku ụbọchị ahụ. Ọkụ mmụọ ga-agba gị, onye na-eme mpụ. Ibe anọ ya gbuo, ị pụta ịjụ onye na-egbu. Ma mara n'iru, mpiti n'azụ, eluigwe dị ire, ọkụ ala mmụọ dị ire n'ezie. Jụọ onwe gị ajụjụ, olebi ga-ala ma ịnwa. Ị ga-ala n'eluigwe ka ọ bụ n'ọkụ mmụọ. Nwanne m, chegharịa, ọ na-abịa, ijikerewo. Nwanne m, ọ na-abịa, ọ na-abịa, chegharịa, ọ ga dị egwu. Judgment follows. Repent today, my brethren, and embrace Jesus Christ. Oh, hallelujah. Oh, my brother, why do you delay? My sister, why do you delay? Accept Jesus Christ as a Lord and personal Savior. Put away your pride, come and make peace with Him. Because on the last day, brother, there shall be no second chance. Oh, my sister, there shall be no second chance. Only you will stand before the judgment of God. You must give account what you did with your life. Eh, watch me, obotu akam sije. Akwandi me yegebe no kubocha hu. Makwara me kwera agagida no bocha hu. Olebi ga-ala ma ịnwa. Ị ga-ala n'eluigwe ka ọ bụ n'ọkụ mmụọ. Nwanne m, chegharịa, chiarikute Jehova gị, ọ ga-adị gị. Nwanne m, accept Jesus as your Lord and personal Savior. But on the last day, that sin has to cry. Chegharịa, nwanne m, nabata Jesus dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ ga-adị gị. Nabata ya, kụwa dịrị gị na mma. Nwanne m, ọ ga dị egwu. Onye ole mgbe bịa ka ihe dị chewe dị, maka na ịbata ebe a na-amụ nwa, nwaanyị amụrụ nwa ya n'ụwa. Sapele n'obi so. Daddy Bianue, ki ye di chewe di. Almighty Father, come and take control. Olilanya, ke di newe go olilanya. Because you live, I confess tomorrow. If the Lord be with me, who can be against me? Ebe chukwu kum na suwe uja digim, adigi matujo, inye made fugeme. Abu gine me kinye sirike wedimfe, abu gine me wanyo ruro bara wediocha. Patana Nigeria, kudogi we chachia. You are merciful God indeed. We plead for mercy, 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 oh Lord. Meranye bere chukwu kanu kurunjo wekwema. Chika di bia, bia nuwe no geruo. Onyo lebu bebia, kinye di chewedi. Chukwu marobi mae.
Kulie,
angura ngurundumo.
Kinye di chewedi.
You are my fortress, my counselor, my provider. You are my comforter, the King of Kings, the Lord of Lords, excellent Jehovah, mighty man in battle. Ofu onyora nasi unabiarela. Eli gweneluwa nekuputo tutogi. Jukwole bube mo biamero mwegana. Tite monsogi, nimenzu kogi. Konyi siwe muzo, konye mgoro wejije. Enwe rotu twezi nulondi nono bagara. Oh my God, let peace be restored. Otutu muwanyi, mdiana kone mweginwa. Oka monuwa, kamjonu gime buchuku. Madabuchi. Ona koronyuwa, abuchi ya kakoro ya. Waka karakarue, akwa mbochi gekewa. Chuku marobi ma. Chineke mere mo nkowa meso maya chigeji chi gabo iyo ma chuku mere mo oka yo me olori elore ni cheze reke keru wa olube kelegi olore we longbo omenu ko ah onye go ziro nye ga ko cha ya omezi mado eku eme
chuku eme kwa
the rose of Sharon, the King of Kings, you are the Lord of Lords. Olori Eloreni, Agubata Mbada Waraso, Onyewem Jesus. Mbike Guru Bimo, Inenye Mike, Mbodi Koli Lanyade, Inenye Moli Lanya. Eche Tawomo, Mbemu Nono Boruzo, Mbemu Neme Njem, Anama Gaje Bini, Ebube! Gawa ni memory true life story anyebewe wawa bara Jesus ebubeli kwa uche yawe ronodo owe sina mwaya gaga mchomu echi chonyiro nebe mno ogage mezu wanyiro mbara mbo kamola ni mane ebube chukwe kwe kwe ebube chukwe kwe iyo ma chuku meremo omete mimo okemo Onyoma, onye nonyere acha onye nonyere Odura anya ngada, eze ebube Chukwu nara ekele nke m jiri bịa Anụ na-ekele gị, eze ngọzi Chukwu emekwala ya ọzọ attended my way when sorrows like seas billows roll whatever my loss that has taught me to know it is well with my soul it is well with my soul okwagisi muga wani ratolo jon atolo jon okemo isi meche bulo nwim nandri godi njotata na maramo nechi gakama makana chimamugamu Yonye yene siri kene luwa Odigi koli lanya digi Uwe ibere nala wakwe chuku na ogaza
Ogaza
di Oge sineligwe wezi tenye maka Wanem obo mwanki nacho Imana chimu we rindo sireba na buwa
You shall deliver like the women of old Oge meniro give am nanya
Chukwu marobim Abu gini kam genye gi Nyaburu nosururu Ime woromo Iye mado napu gimerim Ilu woromo lepube Chukwu na rekele Father receive all glory Lord Receive all honor And adoration Idi eriji di eriede Jehovah Idi angumaya Kotuto kinevi Onyo mame Onyi nyere mwache kelebya Eze para ya iwe Ekele kam jia Ojuru maka Abo ekele madi agugi kechi o mame Mabato obiye Oke mwa Chukwa bata no mwye di chewe di Onye kamungu na chukwu ne chitamu Onye nonyera cho onye nonyere Ojutara chirofe Chika di bia
Chukwu
emekwala ya ọzọ Oh glory to Jesus Nkọwa mmeso magi chigeji chigabo
my life. Oh Lord.
Praise the Lord, he's worthy to be praised, he's worthy to be glorified forevermore. Praise the Lord, he's worthy to be praised, he's worthy to be glorified forevermore. Oh yes.
Praise the Lord,
worthy to be praised, glorified, magnify the Lord.
Eku ememo,
chukwe
bube.
I will praise you, I will glorify your name, I will lift your name higher forevermore. I will praise the Lord, his praise shall continually be in my mouth. I will give him all the glory, honor, and adoration. Let the living praise the Lord, for his mercies endure forever. I will praise you, O Lord, with my whole heart, for you are worthy, worthy of my praise. O Lord, my God, come down in your glory and receive our praise. Forevermore, oh yes.
Praise the Lord,
worthy to be praised, King of kings, immortal Redeemer, Shekinah glory, Abba Father, glorify, magnify the Lord. I will praise you every day of my life, every moment.
Oh Jesus.
Victor Wanunu, Nezinu Loya, Ayina Sinu Gimama, Nanduki Yeranyo. Abasin Sosongo, Sono, Ala Sariki,
Sariki,
Oshe Babami,
Oshe,
Ezichine Kemi Mela. Thank you, Jesus, for what you have done, for what you will do. I will glorify your name. Chima di Eriji, Chima di Eriede, Abo Tuto Nani Bi. Come one, come four, let's worship the Lord. Let's sing a new song to the Lord of hosts. Your praise, O Lord, shall never depart from my household. I will praise you forever.
Praise the Lord, he's worthy to be praised. He's worthy to be glorified forevermore.
Praise him.
Praise the Lord, he's worthy to be praised.
Worship him.
He's worthy to be glorified forever.
Nedu mwayije
Ekwesu na mwoja nefu Omacha mwoga surike Ewere mwuchidindu
Onye nedu mwunuzom Ekwesi neme nankiti
Akachukudi
mwunaruo
Akachukudi mwunaruo
Setan shame unto you
Akachukudi mwunaruo
Odigi yonyiro keme
Akachukudi mwunaruo.
One with God is majority. Chia seji jogwari akoya mole kebulie gelo nyewu
uja digim maka no nye no nimem kari ronye no nu wike egwa diga tumo adigi ma tujo ye kwesu geme adigi ma ma jijiji iyo nyiro geme chuku buru muzo chuku soro nazu uja digim
maka Chukwu dị m narụ. Onye iro kpacha nkata Chineke ma kpagharịa. Onye iro buso magha onye m na-efe alụ ọrụ m ọgụ. Maka na abụ m mkpụrụ anya Chukwu, onye na-emetụ m aka, na-emetụkwa nwa anya Chukwu. Gị onye ụmụ ụwa na-esogbu, jidesie chi gị ike, ọ gaghị ekwinyere me gị. Ndị na-atụkwasị ya obi dị ka ugwu Zion, ka na adịghị ewezụga n'ọnọdụ ha o ma ọlị. Ma ndị na-echere Jehova ga-agba ọsọ wee je ije, ike agaghị agwụ ha o. Ihe a bụkwa nkwa Chukwu, ya mere dịka nwanne m nwere ndidi chere Chukwu. Ọ ga-adị ma aka Chukwu dị m narụ, ekwensị na-eme na nkịtị. Ewoo, ị na-abụ ụja na-efu. Chimusi m gawa n'iru atụlụjọ, ọ dịghị ihe onye iro ga-eme. Aka Chukwu dị mụ na ruo, ekwensị na-abụ ụja na-efu. Onye iro chee m ntu yu, enwere m Chukwu nke dị ndụ. Onye nwere Jizọs nwere ihe niile, onye nwere gị ọ dịghị ihe kọrọ ya. Onye ole ebube Chukwu ebube m, ọkwa gị onye chiri eze chi nwa mụ Jizọs, ọ dịghị ihe onye iro ga-eme. Aka Chukwu dị m na-arụ.
Aka Chukwu dị mụ na-arụ, onye nwere ya nwere ihe niile. Aka Chukwu.